Oh yeah, oh somewhere somebody. Oh nana, moyo unakufa gazi, yeah. Ukiniguza napata homa. Oh honey, honey, utani huwa mwezi wa mimi. Tajitundika kitanzi mie. Mapenzi sikieni kwa jirani. Nimefungiwa ndani mimi. Nalishwa kukunyama biriani. Oh, najua mnatosema bure. Hapana, hapana. Uyu mtoto wa kidigo tamtulia figo. Vimacho vyake tu vya upole. Hapana, hapana. Ninasahau matatizo. Nimwite jina gani?
Chaser, oh honey, oh honey, 'cause you're my woman. Kama ujazo kwangu wewe ndo umetosha. Kwenye moyo na kuweka namba moja. Mi na we, milele.
Yeah.